Me heart like summer, mama, me no winter. The action shot me physically fit down.
So you want to be paper like a money printer.
Like a money CC.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka kanda. Olinga de jo loko lava kai. But the moka me a murder. Sisa lika kuna msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a murder. Waka zisa masonda. Pretty titi. Never da titi. Mateka. Tanyanza watagaba na bebe. Kama mateka. Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Tanyanza watagaba na bebe.
Kama mateka.
Abakala wakwata kubadi
kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Olokula waka everything kachapaya. Zikirize mibiri jiba jakuwaya. Mibali adiwani should admire. Ni mchizikiza yuwa kwa kabia dala.
Never you, me pull up in a kana. Me boy them C6 and mama. Body god, elayeza kusana. Chukula wabalaro na wakana.
Kami ya mada, sisa lika kuna msali. Me body pretty titi, never da titi titi. Kami ya mada, wako zisa masonda. Pretty titi, never da titi.
Mateka, tainza utagawa na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Tainza utagawa na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi.
Kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gava mbadi gava mateka.
Kama mateka.
Aize malu, aize malu, ni printa. Mi heart
like
some
like a money printer,
like a monansisi.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka kanda. Olinga de jo loko lava kai. But the moka me a murder. Sisa lika kuna msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a murder. Waka zisa masonda. Pretty titi. Never da titi.
Mateka. Tainza watagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gava mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Kama mbadi kama
mateka.
Tainza utagaba na bebe.
Kama mateka.